Malik D. This is DJ Malik D.
Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. You say pop, pop, pop,
pop. Malik D.
Pop, pop,
DJ Malik D.
Pop, pop, pop.
No ya. Inashino kufumilia. Si kwamba hapa na yonipa. Yazidi mpaka na mwagikiwa.
Six.
This is your favorite DJ. Favorite DJ.
Iwe giza barini na upepo. Iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby juta, juta. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire.
Sababu ya upendo Bili bili baby Vindi mchuvi ya kunyunyiza Yani uroda kupitiliza Nimeumaliza mwendo Kiukweli Napendwa Nachanganya Na haya mara Shidani Nimekulea bizini Shidani Baby ukomo
Sexy, sexy, I'm gonna die.
Gonna die.
Uzuri kakupa mama ruksa jidai. Harufu karafu ya Zanzibar marashi ya Dubai. Hello, tunafanana kama nyota na mbala mwezi. Twaendana kutengana pange mwenyezi. Tunafanana kama nyota na mbala mwezi.
Katengebe, unauteke, kiunoleke Utatopo wa shati na chuchude
Hani na kukenda
Tegeo
I love you
Tegeo
Te amo, te amo
Malik D.
nataka nikwambie kwamba nakupenda kila nikiamka. Na usipotoka machoni mwangu sitamani hata kula na isira utamu. Unaikosha nafsi yangu, umejifungia moyoni mwangu, yani nafura na unara utamu. Unaikosha nafsi yangu. Hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa. Bebe, sasa ni bebe, ni kubebe domo zege wakatengebe. Utege, you know late. Utatabo wa shati na chuchude. Honey, nakupenda. I love you, oh. Demo, demo. Honey, nakupenda. I love you.
Serious, and I'm feeling you. Benzali, you fit china liye kawazi. My baby, my boo. Na jamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimbu. Hili penzi lako. Nikupe sugar cane, ama nikupe banana. Nawe unipe bongo pasheni, tutunda na mpenda sana. Apenzi letu sini fasheni, ona tunavyo endana. Unanipenda hadisi semi, ongeza zaidi ya jana. And I never knew, love is this much serious. And I Jifichi na liye kawazi. My baby, my boo. Na jamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimbu. Hili penzi yako ni la mwendo kazi. You're my butterfly. You're my butterfly. You're my butterfly. My butterfly.
Najua pendagi ugali, anapenda muhogo. Sambusa nyama vika chumbari, alafu ana mikogo kogo. Nishampea moja nambari, utamu wake embe dodo. Alafu wapendagi maswali, hebu punguze ni shobo. And I never knew, love is this much serious. And I'm feeling you. Penza lijifichi na liweka wazi. My baby, my boo. Najamini kwako sina wasi wasi. Gafla bimfu. Hili penzi lako ni la mwendoka.
You're my butterfly. You're my butterfly.
Kamumba, ana mfano we. Mzuri wa sura na roho, na njema tabia ya. Unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jasando, yanani mwagikia ya. Natamani, nimtaja tajina, ila naficha, naficha. Naifanya siri yangu. Wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha. Akatoroka nege wangu ha. Simrefu, simufupi, simweupe, simweusi. Rangi yake mia katikati. Kasema kwangu wafurukuti. Kwingine naokopa nuksi. Mini wake milele aniachi. No mana nampenda mpenda.
Nani
kijana moja.
Nani
amenifika kwaro. Makopa kopa.
Kopa.
Nampenda mpenda.
Nani.
DJ Malik D.
This is your favorite DJ. DJ Malik D.
Kamumba, ana mfano we. Mzuri wa sura na roho, na njema tabia ya. Unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye. Mahaba kaya jasando, yanani mwagikia ya. Natamani, nimtaja tajina, ila naficha, naficha. Naifanya siri yangu. Wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha. Akatoroka nege wangu
simu fupi, simu upe, simu usi. Rangi yake ni ya kati kati, kasema kwangu wa furukuti. Kwengine na ukupa nuksi, mini wake milele anyaki. No mana nampenda mpenda,
nani
kijana moja,
nani
amenifika kwaro makopa kopa. Nampenda mpenda,
nani
kijana moja,
nani
ila kumtaja o na ukopa ukopa. Kwa jina na muifati sije kuninyakulia. Kipenzi changu jamani, kaja kuniharibia. Penzi likawa mashakani. Kesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri. Nosema nimeachika ainifiki mikosi, Mola ndo mpaji, nyongo mtazi tabiri. Mchomwe jua la utosi, kesheni kunjaji, wenzenu kila kukicha kabla kupewa misosi. Masaji masaji unapoa kasiri, yani hata tukiposti hataki ni mtagi. Tua magazeti wala peji za udaku, ilokae mjue hata kitaki. Mambo yake siri nyeti, pole ni washa kunaku, wala msiji sumue kumsaji zaki. Nampenda mpenda,
nani
kijana moja,
nani
amenifika kwaro makopa kopa. Nampenda mpenda, kijana mmoja,
nani
ila kumtaja o na ugopa ugopa. Kwa jina na muifadhi, sije kuninyakulia. Kipenzi changu jamani, kaja kuniharibia. Penzi likawa mashakani.
I see your love. Macho yatazame wapi kama so kwako my baby. Oh na na na. Wengine no. Peke yako nakupenda mana wendo wangu my lover. Oh yeah. Vile nakupenda mi amor, hata nguvu ya kuchiti misina. You are my only one. You are my only one. I think if it's a party,
la 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 la.
I'm thinking about you.
Ni wewe ndo nawaza waza.
I think if it's a party,
la 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 la.
I'm thinking about you.
Ni wewe ndo nawaza waza.
Nimekuchora we, chora, chora.
Oh yeah.
Nimekuchora we.
Oh yeah.
Kwenye moyo wangu nimekuchora we, chora, chora. Nimekuchora we kwenye moyo wangu. Au na maringo, nice to meet to mama Jojo. Nakupenda si uongo, wako na kesha kama popo. Kisura, shepu mwendo na tabia, wako na rithia. Umeniteka roho, basi tufanye mambo tujinaisi. Malavala papaka naiti, leo sinyui pome nipewaini. Penzile tuliwe faini. I'll sing if it's a party,
taniki la 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 la.
I'm thinking about you,
niwewe ndo na waza waza.
I'll sing if it's a party,
I'm thinking about you. Nimekuchora we kwenye moyo wangu. Nimekuchora we chora chora. Nimekuchora we kwenye moyo wangu.
Conde boy, call me number one.
My boy, yeah. You do me like I do. hivi sasa mashallah. Mambo mwana, nimesitirika he wala. Nimelipata bwana, akunidekeza na lala. Meridia, sina muda kumchiti wala. Nipo nyonyo, nipo titi.
Usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake. Nikukose nipati uundo. Ndege mwenye rangi yake. Upote kosera. Mtamu kama chokoleti. Laini sema supageti. Upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti. Laini sema supageti. Upendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango. Katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 lingo mama.
picha ndo siwezi.
Bingo bango, bingo bango.
Katoto mtambo, toto mango.
Lingo, 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 lingo.
Kukuacha ndo siwezi.
Tuseme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala si utani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choro nisha kula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, tausi njo chumani kwichi kwichi. Hata wanifunge minyororo, wako bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Kipendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango. Katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama. Kukuwa chando siwezi.
Bingo bango, bingo bango.
Katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama. Kukuwa chando siwezi.
Your
Tron. Watch Interact at Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Malik D.
Are you alive,
sir? Baby, baby, me know it in a thousand lifetimes. Baby, baby, me know it in a hundred ways. Baby, baby, me know it in a thousand lifetimes. Baby, baby, me know it in a hundred ways, yeah.
Malize mchezo amenipa yo jamani yo kalibeberu amenipa yo da
to do, daddy.
Kikata, oh daddy.
You know, daddy.
Kipanda, oh daddy.
Function where I am.
Ose.
Kulivu fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai. Tamu alai. Mama tamu alai.
Kulivu fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai. Mama tamu alai. Mama
tamu alai.
Mwondoko wako tamu alai.
Ukiniguza tamu alai. Na tukicheza tamu alai. Tamu alai. Tamu alai. Eti baby anapenda. Anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe. Kasherika anapenda. Katumaya ina tu soseji. Alafu mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe.
Anafanya.
Na mwaga jasho, sho, sho. Natokwa na pepo, po, po. Shoti kama ya Ronaldo, do, do. Ngozi ulivo nyoka, malaika, my darling. La, 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 la.
Unavonita kwa baby, my darling. Nasikia tu pepe, kama risasi.
Kwa baby my lady. Tamu alai. Tamu alai. Mama tamu alai.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai. Mama tamu alai.
Mama tamu alai.
Mwondoko wako tamu alai.
Ukiniguza tamu alai. Na tukicheza tamu alai. Tamu alai. Tamu alai. Mtoto nataka tucheze tu by Buddha. My Munda hataki pressure. Oh my lover.
Oh baby. Ukinikuza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumbani mama. Unanimaliza.
Ay mama mama. Uwanimada mama. Uwanimaliza mama.
Itabidi wafunge virago.
Warudi walikotoka.
Chile pepo mbao. Unavonita kwa baby my darling. Nasikia tu pepe. Kama risasi. Nati pepe. Nasikia tu pepe. Kuruneni.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai. Tamu alai. Mama tamu alai.
Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai.
Mr. Marlick D.
Bitches are cooking nasty, nasty. Biggie, biggie, heavy, heavy. Mama, me, me, na penda, girl. Olivo shot na kunanga nanga. Ukidunga skete la fina mechini. Unani maliza. Ukifunga dera unani maliza. Michezo chumbani, oi nakufa. Unani maliza. Oh mama. Wewe ni my sugar sukari. Olivo ziti utamu. Nikuite asali.
Kani hapo kwa mauno.
Mtoto wa Salome anamwaga mpaka bon maro.
Hey baby.
Au labda unatumia anointing oil vibaya. Kuzuna vorombosa kwa panja rombosa.
sijawahi ona.
Toto uko heavy ni bebe bebe. Nizame topeni ni gware gware. Simindi ya fundi wa kuchelewesha. Wenda slow motion.
Na wazee wa boma walisha sema niwe mama lao. Basi mindo baba lao.
Penda tu amani na yepata kwa kona nifanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu tuna yatatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulo na yo tu.
Is this what is it to my love? Don't make me love you. You are too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza unanishim gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza. Unastahili bora my love.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You have all the faith in me.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me.
DJ Malik D.
It's a beautiful thing just to be in love. Yendo tima yangu walopanga mula. Kitengo malumu sent for my up above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life.
And you have to know that I love you. And I put sita yo na kesho. Uwepo wako, ni ushahidi tosha. Sitaji maelezo,
wake wazuri wapo.
Is this what is it to my love? That made me love you. You are too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza unanishim gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza. Unastahili bora my love.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You have all the faith in me.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You can
Malik D, Bashup King.
You say po 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 po. You say po 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 po.
Tusema yumbo, unaviona kana kutembea kipenzi wa mwendo. Taratibu kauna chechemea. Karagaza saida. Mabonka tupo Al-Qaeda. Atari so kawaida. Akisakata rumba naita. Oke okay, dansi kidogo. Uno ya pali wa Kongo. Yeah yeah. Kwa mikogo. Nona kama unapinda bugongo. Na unadondo po 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 po.
Twende ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low 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 low.
Adanu mazo bigiri bigiri.
Bigiri bigiri. kakara kikiri tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say Toto HD kwanza na mvuri ya miwani na mpiga jicho kama na muona ndani shapoteza plani na change gear angani mana gili kama gili shatangulia nyumbani sasa na nipaga wish mesha on a sign kama na mkubali na natamani design ni wasichezi kwenye dance floor na mvuta gizani na sinaga by show baby atamkia chumbani. I say da 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 kamata shika mazaga zaga pusi zake kuji mwaga mwaga kainama kainuka fada mada
ok dance kidogo
dance.
Yeah, yeah.
Dance na Mr. Yeah, yeah.
Kwa mikogo
Tona
kama unapinda mbongo na unadondo. Po, 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 po. You say po, 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 po.
Menishika kirombaya, bezi letu liko faya. Ni umeki kusababaya, kila kitu nasema haya. Hata kupe nini, wakupebeza, kupelago mabima. Kama nyapezi, hawawezi kuipima. Wala waridi tamu, ilila nizidi tamu. Na kwenye baridi tamu, joto likizidi tamu, tamu.
Kufanya zaidi acha kupende ona when you quit them
yeah
boy tell me my hope I
love
oh baby give me more time wengine watanisema vibaya ati nimejichanganya acha waseme vibaya habari sina wala waridi tamu hili la nizidi tamu na kwenye baridi tamu joto likizidi tamu tamu.
Tumbe roho yangu
inashino kufumilia si kwa maapana yonipa yazidi mpaka na mwagikiwa ana nipa vinono mpaka na isi changa nyikiwa hongera wake somo mtoto kafundwa katimilia wali kwa maini maja darasini nankirudi nyumbanga nanuliza nanze chakula ama mimi hapo ndo nani furugaga kichwa kina ni umaga doma nani mewaitaga nipe ushauri
hadithi hadithi
tamkule
mwezenu mimi
tamkule
mchungo wangu
tamkule
sise
tamkule
hadithi hadithi
tamkule
mwezenu mimi
tamkule
mchumba wangu
tamkule
basi sisemi
kanionyesha jua la asubuhi tafokenya kwa dirisha na mizungu ambayo sijui amenifundisha shombo na maharani amenisafisha ya kama hoi sijitambui na vyojibebisha kanituza mahaba kama ukutarajita kibaba baba michezo ya makidakida tunawakera waji mbona utapata shita ni wapesiri labda puto limepata wiva ni longe si longe
longa
mweze nungi
longa
oh my baby wangu
longa
na mlavu
adithi adithi
tamkule
mweze nungi mi
tamkule
mchumba wangu
tamkule
basi sisemi
tamkule
adithi adithi
tamkule
mweze nungi mi
tamkule
mchumba wangu
tamkule
ati ona mtoto kataka na misi jivungi
ATL Music, baby.
Kukucha juu nimeamka na kwaza we. Usiku nikilala na kuota we. Fuba lako kali lanifanya nipaga we. Maisha yangu tu ndio nataka kuona we. Mwezio, life ngumu, siyo masihara, siwezi kula, siwezi kulala, fanya urudi, sinitoa kafara, wendo mganga, wakunipa dawa, taka pilipili, yamenishinda makali, rudi nyumbani tafadhali, naomba ujali, sameta marambi. Rudi nyumbani tafadhali naomba ujalie natia huruma mwenzako natia huruma natia huruma ibu fanya urudi mapema natia huruma natia huruma oh. Fanya urudi mapema oh, mama mama
nataka muda ta kidogo
uje tuje
uje mama
pata bwana unanitesa unifikiri kujanweka kwa akili mana so kujibu message tu ata simu au nipigi sio ni dalili unanikatili mimi umevuruga ubongo na utoki akili
tumetoka mbali siamini kauna niacha kweli nisame mpate
Fadhali
bila wewe mimi nitafeli
natia huruma, ah, natia huruma, embu faya urudi mapema, ma, natia huruma, natia huruma, faya urudi mapema, oh mama. Ukipata kamuda takidogo
uje, tuonge,
uje mama watoto.
Zaidi ya vile navodhania, kila bio kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life, I'm trying to find me a wife, and you look just like her type, you look like just my type, I swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful woman, woman, woman. Could you be my only, only woman? Woman, woman, Aisha, 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 Aisha. Kama kachora kuno kama dondora, I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na keka kolori, anavyo virembua. I'm a dish up like a cola, go spend on my dollar, I'm trying to make you my.
na hizo pozi zake kamudori anavojisha uwa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ni Mombasa, sijamona mpaka sasa kufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki, eti mara kiuno mechongesha Uturuki, uwajibu kurupuki, benzi lako ni asari na minonyuki. Kelele zao za chura hazini nyimi tembo kunywa maji. Watasema mchana na usiku atalala. Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo, acha nikupe taji. Kwanza bado kijana kifua na pajalala. You such a beautiful woman.
DJ Malik D. Contact on 0706-491-037.